muri etse ninga gari zande meye muhimba se uyu muziki waramba baje imani himba se dore na bayi chama mare
Gomelo melody shira mimiaga nakubisa message mu Rwanda mubaze ni mahanga baranzi uri anje na kuri ikanombe kujya mu ndege mbyumva nk'ibiruha nukorisha ara Nigeria mbere iramwari ngezi Kampala imbebe nicho the best para koze kunjana muri super level mame mwisho ma Jose para koze Maya kazi nubura chamenya Iye mizi chine chai kora Nejo nejo vuni njewe ndacha Ayyaba
Helen, to check a chain.